yande joyno wittodi emin tagi sappo e jonnani habaruji men ni e fulfulde di min ummo Omar janganta on dere ko e kibaruji men ni hande subani horejo leydi Mohamed Bazoum ni nati yeso batugon ko wada hande der gallu nyome do fi sigilaji jandeji leydi Niger der dubi joy garoji ganje hol yeso hebo jango burtaki no watte julde gollobe leydi nonni dundo go e lewrume wadi syndicaji mawdi nayi no woni no sirio dow dow tango labi kisnoji himbe nyaw coronavirus yewtere men pindinol ni handen min jeccata kona dow hano torraji di robe hokkobe habaruji kollete sen tokko min onan pirtol halagi di fu der kibaruji men horejo leydi Mohamed Bazoum ni hande subana der kawrol mangal ngadangal der gallu nyemay o holli sigilaji jande ko dubi joy garoji nonni ko wadete nonni labi lobbi no joddinte dun do ko watta jehol yeso hebe dal leydi men Niger farbangere jandeegi din nani ko tarnan fuday waddani min
je vais ce matin vous présenter
hande mari famo holla on sigila gouvernement ko wadi e do fi jande e leydi men di heba jande moddande ya yeso e sigila no tawa fa hande dum on imintingol tal kur ko te kartal ko jangol dun endan kany e yarude yeso on nyibdiji ko no wadde nokkuje jangirdeji di e kulle mum e fu gane de jidi tabe en gadi nyibdiji kesi lobbi ko natto nokko hono kalaasiji gondi e hudodi endam min ngoddu anne min tabintina e janginobe endam golla mu en min gattabdi kono sembe e bawde faabe ngada golle mabbe na handu no wodiri tawa fa hande tokkitaade yewtino janginon gattengol ko yobete dum endam min gattanan sembe janginon mabbe ko mudum en himbe taabe der gurbe du konnan min gattambe be ngatta balla mabbe do fi nyibol on kalaasiji no kuje to jangete ton endam
non non do min gadan sigila goddo ko hoytitto sukabe be ngala e jande
des enfants déscolarisés
fedde hawjine tokkitagol filla lantarki altine wittine be kawri himbe kawjibe e filla lantarki gan hokkugo fama cede darnaade ko lantarki ko hitane duubi ujinaagi didi e go'o hitane duubi ujinaagi didi e nogay e didi horejo ko daaye Mustafa Kadi o hokki jaadibe Moktar Hamadou fama do fi on do
nous avons constaté men ki sake ndarde ko duubi tatini miden ken yobude cede hite lantarki duude to company Niger Telecom de chagal hisabu duddo gadanodo wi'a wuddu hite lantarki heru mo megawatt chapande jetati e jenaine don den du wita kanana ko wuddu hite ndu goru bandadu no chadi sanne e Niger Telecom amma wuddu hite latindu mabbita warde jon burai lewru eterde mu warre hite lantarki wanana budi chapande tati e jeego dum haydina kamin sanne bako min belti e yude lady amin hebi wuddu lantarki heiru gam hebande mo sala taccol hite lantarki sati fugul faware joni ko riwa dum hewtaka jondo min gaddane kampani gondo e jonde hore mun ciotiro min hite lantarki latido kile didi chaadori burde goru banda gam miden jidi ko wodi wi'e minen kojan taw teddengi
gam barke julde gollobe go lewru me hitane fu leydi Niger no barkina nyalane den hano dente syndicaji nayi di gollobe leydi Niger nonni no kawron gada burtaki kollol nonni lawali isifu goto der gombe no sijilo burtaki o holli ko batu mabbe go sigila mu timmi nani fama ka o hokki jaadimin Adama Dawati
le 23 janvier 4
no ga etti lewru janvier dente syndicaji nayi kawriti e singude dental fedde gollobe leydi Niger denne e dental cinganga ngal min adake hitande hikkande dente pelle syndicaji nayi kaura wadde defile nokku gotu gam hikka o nimbe na tawa le wulare nonno du wakati on rabbidi wodi min gatta du dilludu jundu e defile no rompomore nimbe kaurata warde rompom assemblée on wodi miden godi jamde ko dente pelle syndicaji den jamoto ministere hawjine filla cellal bibbe leedi hokkimi sumreji ujunere tawidu syndicaji amin codi sumreji mudu kat tawe dow tanake labi cingadi gan hisinde nimbe nya ngo wodi dumiden tokkiti e tindinde nimbe gan dowtanade di labi
Premier ministre leydi men Niger ni Ahmadou Mahamadou jeddire wittine gidal nati chaka makko e secrétaire ubi de ministre fere fere gi noni gam o mitintina be dabareji lobbi be kani be gada e fahan kasen ko be gonbe gada ko wattani golleji lobbi hebe der leydi Niger di noni goto der secrétaire ubi noni Jibril Idrissa fara bangere makko o wi gomnati leydi no handi joddina labi lobbi gam gollobe leydi Niger keba no golliri Moktar Hamad
Quand il y a un nouveau départ effectivement.
De ardi be hebe gattaawon fu dun latake boka be gida he ardi be gube pelle darantode gollobe leydi kam fu e ardi be saru suuji gomnati amma do leydi Niger hana fottude he mabbe tan haaja de idun hidi himbe golla to ko hani kan woni dun darna laabi di acca himbe gara gada golle mu dun durwadu fa hande ko watta gollobe be enden nana beldum warde golla e ko nandi titta amma golle bawta gade der leydi deni gollobe be ko ko kaka sembe ko golla gollo bendu fa hande ko e mum en garani golle non amma anda fu galbe golla na galbe artira deni irni he bandun no wado to yaadu yesu wawa hebude kile kewde du de neddo yehi der gollirde waran tawa irni he bandum on gollobe tato nayo fa jom no jodi ni no daru diran anda fu galbe gada nane degom ba derol ko winda wala der gollirde
4 le simple papier fait problème
dergi paruji men ni bittidi no wodi to modibbo on holli ko bonnata suma yere neddo hande subrando ustaz Haladu Yahayani o holli gollegi di neddo ciumido wadata ko bonnata suma yere mun nani famaka o fantini jadimin Hawa Usman e cellalol
de la même façon qu'il a des actes anil
kono wodi kulle latide no taje suma yere to no wodi kujjedu kono latide fese neddo wadi no yafene dun tajata suma yere mudum kan wonno joni nyamugol na yargol do yeggiterne na tawe jom muyay dun don no yafene dum nonon du konda ni hono tagol jodoli fese de duudu sanenon ko modu da dum tayta suma yere sey tan tawe jom heeri wadi no enda no ga heba itta don kamuto do kay suma yere mudum taji nonon du konda fa hande se neddo fini subaka tawe no wonde janaba dun don fu bonata suma yere den maadu sayama jom won e doingol non janabo hebi dum dun don kay fu na yafine dum bonata suma yere mudum sabu nulal Allah sallallahu alaihi wasallam wi neddo ka ngaadu na suka kanye daani do fu wala e dabar hore mudum
der suma yere deni fi tonyinol bandu ko ciumido handi wada non lokotorojo amin o holli min ko handi wadire non ni ganta diyam bandu jomun hantu non ni wakkati suma yere den e gada mun non ni nani ko bi en ni doktorejo mawdo non ni hara koy Mohamed o fantini jadi min rahilatu sumana
pour une activité sportive
deni ne do yidi wada jagagol bandu ma pirtol ballu le wakkati suma yere de e sigila ke nyamduji din no wodi jamiroje de ha ni tokude misali jomu yarandiyam dudam faddemun wadde jagagol bandugol manende hantiti wadde dum den neddo nyama hunde ko wodi sukkar sanne lemu hari en bibbe ledde dabina e ko nandi em kando fadde neddo no yidi wadde jagagol bandugol mane wakkati de hantiti jagagol bandugol neddo nyama nyamdu nyiri ko wadira gauri maro e kaman nari kamdo wakkati de jomu hantiti jagagol bandude neddo buyi nder jagagol bandumungol le jeddire futawe burayi balde tati totinan hore mun sanedu
pa forsi l'organisme
yilo tobe no tefa galas no sotta der nokuje filude wuro mayayi region maradi ibe keba sadarma do fi choka ko mabbe gu ngante fol galas on no tampina be fudo del lewru suma yere de kam uri torra ilia salay chonnowo ano galas non der wuro kawri sabare commune mo a tantane o fantini isifu shaibu
shido kogale dinan da ake yi
kojal galas ngol hunde balla non de nimbe hewbe gonana no mila ko finde cede non taydu wana non non gam galas on miden choda o budi sapo nokko gommi bi e saibu di sapo e joy eni mina e tampiri amin e dillude laynangi go fu min jehi min chonnan dum budi laso nokko bo dungu kiloji laso yaade laso e joy du min chonna galas on budi laso e joy taydu galas deni wuroma tawte ko choda den tofu hunde balla mawdan wallahi deni mu makke far yamde sapo e didi midiga nokko gommi de heba bibbe sapo nokko gommi bibbe lasoji tato min de waran nyaloma min yalla mede yilo ko wana potir gon wodi
huta bani ake bayan an zo din
kenga nyaloma ngulo hite wadi der kaliji gon tawadi der wuro Tirozerin region Agadez gulogo andaka ko sabinge go wadi bononda gankulle kewde buli hano paste kiji nonni a wadi fu hitege yadi emun adanan silman o fantini jadi min amina ide no dum wairi
darana ne mubu
nyaloma fede ni won kon yitinge ummi nangi no kurnde de min kam min pamay fu ko wadi dum jonno wombe hadde dombe be bi poto ko kuran ko won hadde lekiki endan nande hono don won ko ge ummi ni jonkay ni ko ge ummi ni ay kaliongol du konna waddaaki don fe seeda kala sey nangi hinni min kam min jinno nyaama jokka yaad no nyaama yaati ay kaliongol wadda wuro non sabi ay sukabe yu accataangol ilunden gadena pastek o kay fu sukabe non itta yitinge naati ya yottege fa pastek on non ni min ndum ndum ni itter non da tilay tilay ko bende pamade mangel fu joka min itami ko ji joka ni mursay on nonni
ya reb sununa
jangalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa amda a jaama der biro am
a imi anni ay dama min no woni minya mo burda yi dude
a he hore maada andine yonay ba mi halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nana mako men garna toygo domo gollirde o accamen natoyde sey men gatti cumode amen men lotto juude amen denko accamen men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi den ko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu yebare jogeden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hautade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
rabbe golloobe hokkol habaru no gi'a torraaji do fi golleji mabbe der andinore de hokkobe habaruji be gala kaddi nonni be burtini lewru mars wittinu dun do wadini goto der ardibe fed a pad Niger nonni o hokkimi fama no fi o latori nonni nani ko Amina Nyandu o fantini jadimin Mohammed Mamman
les femmes journalistes
rewbe gadobe golle kokkol habaru de jehi te foyde habaru fu naade no tawa der kawriide mabbe fadde mube wurtowade te fo habaru rewbe kokkobe habaru be no kolle urno dirol ko watte caka warbe e rewbe de gonga yewtinaaki ki e anninore mum haalay do ko wonno wade do leydi Niger amma ko haala der talkuru anninore de fu irmun no hebe do leydi Niger rewbe kollaabe na wonaabe no kolle golle urno dirol kan enni goni galano kala himbe nana
ces situations là qu'elles vivent
talkur andinore de wadi filla kollol mardi bondi ga rewbe be enda jofa ko e mu'e du wadi du fa handen filla sadoro maji dibe tawra har ko darata ardangal e yadu yesu der golle mabbe de ko sabi e gida halude dun nana
yana
Doodi rewbe be gida halude gan ebe kula be itte gollal wobbe no kula dun latano dun e ko bonna inne ebe kula gam be anna ko himbe bi'a do filla kollol mardi bonni ko watta debbo yo fana hore mum gorko gon himbe mede hanne fadde mabbe daranade debbo yita hakke mum a ko fandina debbo on tambe gatta fa debbo on foda hore mum itte e jama'are yaade so dun latano debbo o ko mema hore makko o wurto gollal gal ga latike ko holnaaki de en daari hanne cuudi kokkol habaruuji meede jojjinay laabi bi kollaado mardi bonni tokkira haala wurtina hakke mum tawi du cuudi no kan tawreede sigila kawje todo filla no wade ko motsola iri sadon maaji di e ko nanni titta hebo amma kas sigila o wala der majji ga o jojjinaaka
mais n'existe pas
an woni ardido apak Niger fedde leyɗe afrique hawjino filla daranade hakke rewɓe ko koɓe habaru rewɓe no boowi waddude boytaali mu'en to maɗa nano gara gam heɓude kollitoje gam iɓe kolle mardi bondi ko watta ɓe joofa ko'e maɓɓe.
Gonga rewɓe kokkoɓe habaru hewɓe no gara no kalanamen saɗormaji mumɓen, amma de men ƴewtaneki fillaji maɓɓe fuu sey men tawa ko ɗum wawa heɓude alama ko tabbintina gonga e gonga ɓe kollama mardi bonnidi.
Min darnanta on habaruji men e fulfulde, sey mbiyen jaron ndiyan jam e sewo kirtonta jam hirti.